kibera ky'omugagga nkubuuzenga. Leka nyenyenga kadega nakutegeeza munnange, buli ono owulira ekikoona ng'omanya nti kunnumya omwoyo, naye ofuba nnyo okuwulira kubanga eyo matumbi budde yakakoonangako nkola ng'antyabakadde okutumanya. Sembira, onyigize mu lulyo lw'abalangira, bambi tonnenya kwekebejja, mbandoonya we wakyama, naligenze naawe buli w'olaga, naye bazadde bonse batya, nga sitaani bw'atya mu ssinzizo, nange bwentya ye wammwe. Leka nnyenyenga akadeega n'akutegeeza munnange, buli ono owulira ekikoona ng'omanya nti kunnumya omwoyo. Kubanga eyo matumbi budde yakakoonangako nkola ng'antyabakadde okutumanya. Buli bw'ondeka obwoti ndabanga ng'oleseeyo mu malungu, bonna ke nnina mbwavu bwange maama kunuutwalanga, kyokka kye nkugamba mu mbejja kadeeka ffe tokeerabira. Leka nnyenyenga akadeeka n'akutegeeza munnange, buli ono owulira ekikoona ng'omanya nti kunnumya omwoyo, naye ofuba nnyo okuwulira kubanga eyo mu matumbi budde ng'antyabakadde okutumanya. Leka nnyenyenga akadeega n'akutegeeza munnange, buli lw'ono owulira ekikoona ng'omanya nti kunnumya omwoyo, naye ofuba nnyo okuwulira kubanga eyo mu matumbi budde yakakoonangako nkola ng'antyabakadde okutumanya. Sembira, onyigize mu lulyo lw'abalangira, bambi tonnenya kwekebejja, mbandoonya we wakyama, naligenze naawe buli w'olaga, naye bazadde bonse batya, nga sitaani bw'atya mu ssinzizo, nange bwentya ye wammwe. Leka nnyenyenga akadeega n'akutegeeza munnange, buli lw'ono owulira ekikoona ng'omanya nti kunnumya omwoyo, naye ofuba nnyo okuwulira kubanga eyo mu matumbi budde yakakoonangako nkola ng'antyabakadde okutumanya. Leka nnyenyenga akadeega n'akutegeeza munnange, buli lw'ono owulira ekikoona ng'omanya nti kunnumya omwoyo, naye ofuba nnyo okuwulira kubanga eyo mu matumbi budde yakakoonangako nkola.
Remember where you got it from. www.djericom.com.